japo sina kitu ila najidai. Umenipa pumzi ya bule haringia uhai Kuna matajiri wenye mijengo na mandinga makali Ila stress ndo zinawatoa uhai Kwani ni ulinge, kwani ujigambe Kwani ni uvimbe, duniani tunapita Kwani ni ulinge, kwani ujigambe Kwani ni uvimbe, duniani tunapita
Sako bila ulali, wala auchoki Unachonipa, mwanadama wezi nipa Sichoki kusali, kukuomba wewe Baraka zako najua zitaitika
In my life, confidence in a survive Wapo alo dead in me alive I'm living oh Yapo mi somnyonge sana Risky jibani bana Wapo alo omba nisiwe na kitu wameshindwa ga Kwani ni ulinge, kwani ujigambe Kwani ni uvimbe, duniani tunapita Kwani ni ulinge, kwani ujigambe
Unachonipa mwanadama wezi nipa Sichoki kusali kukuomba wewe